Hooyooyinka Soomaaliyeed iyo eehaano ka shaqaysidawa xirfadooyinka shalduwanga siyo nololo qodsiyon ka maraya lahayanga yo ono darufi shalduwanga shaqayawa. Hooyooyinkun oo hore iyo onin halna fursado walbarasho iyo waliba ka shaqeeyayna guryaalka ka yaala xaafado magaalada Baydhabo oo iyo ka dhigaayanga dharka iyo iska jara han owlaadi iyo han dadku wiinga. Aano kumida bilaanta sayti oo raadiyo arlaadi unku waramenga daruufay shil duwung iyo ka shaqeeyayanga iyo aqabadooyinka la kulmayanga maadaama dadkun iyo ka talladaayanga xaafado nool iyo markaas iyo ka tirsanta.
Maxamed Isaac. Yaliyere aradiga darkii raabta markaanba marmarba dharrigo ku hewaaye marmar aanu hele sodon kun yaa hele olaadoo koy dabkan kashida iraabta baadin marko baadin u hewaaye markaa hel halko dollar lama dollar haadoo helaan yoo ka shaqaysataan waa kale un hayna male idaade walma soo shaqa male leo beemo hay yoo ka shaqaysataan baaleenin ku jeeti darkaas lay dhigay washag karaan gordo male magaalada ka dhigay magaalada ka dhigay kaamanka wal male uu hada u leeyay ay walan dhigay dadka ma baahle hadii diiday magaalada aan baahan ha marmar shagum hayno kaleen marmar shagum hayno kaleen nusko kiil baasta ha ka siiyay fariinta sariida ay keen kor saaray iyo hadoo ka shageysadaan wal kale un hayna male ha marmar kal dhigow kuma diin baan si shageeyaan shageeyaan si beesadooda booliyo iyo aan sugaana 20 kun ala ka siiyay 30 kun ala ka siiyay hal door la ka in gashibe mad 40 kun ala ka siiyay iyo ka shageysadaan wajigaan kaduuda ay noos ku tabayn saasa ka shageysadaan rafaadkaas dan dooradaas 4 sano iyo ka shageysadaan ha hay owladey wa kanoolaysadaay owladey kanoolaysay saasa ka faayidi adbaaday ada war ka degsaday 30 kun 40 kun lahayd si soo gaal mare ka jaam jaabsaday inus kiilag burka kiilada bariiska fariinta saliida badda jubaga iyo aan ka gaade marmar noo walay ngel goobta loleed tuman ku kunay sugaade iyo bayo leeke ek darka goonin dhiga darka meel ka goon madin dhiga darka aada kiijiye darka aada madin dhiga darka yaalka kiijiye saasak boge saasureed geek don darka si aanan dhiga kar kun may amar arire way ka hay dar kun way fafiiriye dar kun may dar kun eed bumin dhigna si ama yele kile samal madirik le walaalay may geek don ba dhigaay may tunku badan daran tunku baang may dhiga kore may way dhigale may dar kun wasag bale adina ka feere boqdi darki wasag ma ka dhaafna edab dari walaasa kullu kulmaas hafaada shagay sidaan shagadi naftiriye wal qaab le laak helo ma wal kale un hadda ma goro nort shaga kale
magay maana ahmed maxamed noor darka dhiga haafadii shimiiluga si aan baahay markay kulay shaqo kale wal kale lahayo baan lahayn
marka meega sano oo kale darka dhigayta
door sanaan mal badar hata san dhaqa wal kale shaqo kale baan hayna madu bir laakin baahin ay baahay dunk ma ba banay haafado
leh markay idin nololiye markaa si ka maaray maadaama adin xanuunsanta
malaayir miis ee walyaray fornaay miiskan hato basilan haamay arabaa lahaagi lahaagi dhamaad meeshiida marka miiskan hato walyaray leeb sawaran wal qab dhan saaran wa bu miiska lahaamay anti lamadu beer al xanoon sana
marka aqabada iyo jirtee oo inta dhariga ku ad ka jirtee la kulantay
xanoon ku ilay ma dibada isku jar adamay leeris dhariga ku naftirshay shidile laakin u irtay gurba dadan jeeymaha ngurun isku dibadnyaad iyo bogtaanti wal dad hada fadhiyoga xalaal ay shaqaysatay kiiroon dad badan baa i weere han dhaqay haafadishii rukun bala markay aata aniba xanuunsaday ayaan tuma banama daruuf